Tell a friend to tell a friend.
Yeah, boy.
Rambo Troy is back again. Swan the beats, we mash it up.
Sway that.
Yeah, boy.
If love was a person, your beauty's a caption. Holy water line quotation. Let's solve the equation. 1 + 1 = 2. That's me and you. Vinsula Natalu. Every time you're not with me. Mbuli na namuhukele. This love isn't real. Mzonku wanga wenge bikele. I'm a drunk in your love. Katinza sawe ude. Bambi wechipu me ude. Omopila wangu de. Nerefu wuna buga de.
Jaga la vimba nawe. Jaga la vimba nawe. Lelo tunyumi run nawe. Tunyumi run nawe. Jaga la vimba nawe. Jaga la vimba nawe. Lelo tujoga nawe. Tujoga nawe.
Yeah. Nchimanyi gota biogela. Na yaba nange bia nyuma. Nze mukwano na ukuka. Sisawala kukuta. Tabula love tusige. Kalanji kubisenge. Ebya byambuse bisenge. Lumoli nsaza singe. Yeah. Eno tiri monsichi. Tunga bari kurepeati. Yeah. Banga nyiga switchi. A turn off the light. Like a sound of a kissing. On your cheek. Yeah. Put your head on my chest. Listen to my bass.
Jaga la vimba nawe. Jaga la vimba nawe.
Lelo tunyumi run nawe. Tunyumi run nawe. Jaga la vimba nawe. Jaga la vimba nawe. Lelo tujoga nawe. Tujoga nawe. If a lover's a person, your beauty's a caption. Holy water line quotation. Let's solve the equation.
Yeah.
Eno tiri monsichi. Tunga bari kurepeati. Banga nyiga switchi. A turn off the light.
Katinza sabe ude. Bambi wechipu no ude. Omopilo wangu de. Nerefu wuna guga de.
Jaga la vimba nawe. Jaga la vimba nawe.
Nawe.
Lelo tunyumi run nawe. Tunyumi run nawe. Jaga la vimba nawe. Jaga la vimba nawe.
Nawe.
Lelo tujoga nawe. Tujoga nawe.